Ndamutse nkweretse defo zanjye, ese ntuzankotoza? Nkubwiye amabanga yanjye, ese ntuzayamena? Nobody, no one else, ni wowe nahisemo. Rukundo nkunda, nizere ko ruzaramba. Ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza? Ese ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira kuzageza igihe nsaba na kigoranye? Bisimisha akanovativu njye bidasa neza, 'cause we meant to be together. Baby simbesha, oya ntabwo ndishyashya. Wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. My formula, how to love, how to treat you. My formula, how you want me to hold you. My formula. Kigoroye witeguye bingana iki? Uru rukundo rwanjye mbona rurakabije. Unleash my potential, nyereka byose namenye. Ayo ma shortcuts nigeze nyura, baby show me how. I don't know, berekeza mu rugendo. Ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza? Ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira kuzageza igihe nsaba na kigoranye? Baby simbesha, simbesha akanovativu wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. Baby simbesha, oya ntabwo ndishyashya. Wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. My formula, how to love, how to treat you. My formula, how you want me to hold you. My formula, baby.